JazzyMidunda.com.
Uko na Rachi.
You're my ringtone. Mi wako sipindo iniko pindo. Nimekata na sipoi kama fundo. Matika goi goi kwenye lindo. You're my ding dong. Yako niko hoi yani simple. Nindo queen wedo king kwenye kingdom. Na wengine misitoi sina minko. Mataka nini leo utapata. Niko hai nishaka. Wanye kosa nishaweka.
JazzyMidunda.com.